nabonye ne wabawara njya kutuka kandi songendo sinjya kweganya kukwano kanzi jye nkunonye ne wabawara njya kutuka kandi songendo omukwano gukuluma nga bwoli watonde bwa bulala tulowooza nze ne neewunya butyawe guluma abalala Sijenkunonye ne wabawala njya kutuka kandi songendo sijya kweganya mukwano sijenkunonye ne wabawala njya kutuka kandi songendo
ikulugendo lo mukwano go gwendeta ebikunemesa byonna bite lowoza kunze
Sweetie, sit your quick and you can't see